mahadsanid markaana ku soo dhawaada wararka caalamka Ruushka ayaa sheegtay inuu soo riday 15 diyaaradood oo drone ah oo Ukraine ku weerartay xarumo military oo ku yaala dalkaasi Ukraine Dawladda Ruushka ayaa maanta shaaca ka qaaday in 15 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo ka soo duushay dhinaca Ukraine ay ku burburiyeen hawada sare ee gobolka xuduudka ah ee Kursi iyo biyaha badda Azov habeenkii xalay ilaa saaka Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa warbixin ay baahisay ku sheegtay in 10 ka mid ah diyaaradahaasi lagu soo riday gudaha dalkaas halka 5 kalena lagu burburiyay hawada sare ee badda Azov iyadoo la adeegsanayo nidaamka difaaca hawada ee Ruushka isla mar ahaantaana gobolka Belgorod oo sidoo kale xuduud la leh Ukraine ayaa xalay la kulmay weerar aad u culus oo laga soo qaaday dhinaca Ukraine Gudoomiyaha gobolka Belgorod ayaa sheegay in Ukraine ay adeegsatay 54 diyaaradood oo drone ah iyo in ka badan 6 madaafiic taasoo sababtay burbur hantiyeed iyo cabsi ballaaran oo ay dadka deegaanka la kulmeen dhanka kale warbaahinta dawladda Ruushka iyo ila madaxbanaan ayaa daaha ka rogay in ciidamada Ruushka ay la wareegeen tuulo ka tirsan gobol ku yaala Koonfurta Bari ee dalka Ukraine waxaa sidoo kale la xusay in 2 bilood gudahood Ruushku uu gacanta ku dhigay dhul cabirkiisu ku dhow yahay 1000 km oo isku weera xaaladaha degdega ah ee bariga iyo koonfurta Ukraine ayaa hadda maraysa heer aad u kacsan iyadoona weerarada cirka iyo kuwa dhulka ay si joogto ah ugu dhacayaan xuduudaha labada dal iyadoo Ruushka uu dalka Ukraine soo geliyay in ka badan 100,000 oo askari kuwaas oo ka qayb qaadanaya dagaalada cusub ee ka soconaya bariga dalka Ukraine dhanka kale duqeymo xoogan oo tobaneeyo qof ay ku shahiideen ayuu maanta kayaanka gumeystaha ah ka geystay jiida Gaza sida ay ku warramayaan il xogeedyada caafimaad oo ka howlgala gudaha qidaaca Gaza ayaa saacadihii la soo dhaafay diyaaradaha maamulka Yuhuuda ayaa duqeymo culus ku garaacay mandiqad ay dad shacab ah ku sugnayeen oo ku yaala bartamaha Koonfurta iyo Waqooyiga Jiida wadarta guud ee dadka maanta oo kaliya ku shahiiday Jiida Gaza ayay wararku tilmaamayaan in ka badan 70 qof oo maras ah oo reer Gaza ah kuwaasi oo ku kala sugnaa bartamaha Koonfurta iyo Waqooyiga Xeendaabka Wasaaradda Caafimaadka ee Jiida Gaza ayaa dhankeeda sheegtay in tiradan ay ugu badan yihiin caruur iyo haween iyo dadyo kale oo dhaawacyo qabay isla markaana soo gaaray duqeymo ay hore diyaaradaha maamulka Yuhuuda uga geysteen qidaaca Gaza. Dhanka kale laba gaari oo gaashaaman ayay saacadihii la soo dhaafay kooxaha wax iska caabinta ka burburiyeen ciidamada Yuhuuda. Kooxaha muqaawamada ee ka dagaalamaya Jiida Gaza ayaa maanta baahiyay war tilmaamaya in ay burburiyeen laba dabaabad oo uu leeyahay ciidamada Yuhuuda isla markaana ku sugnaa bariga magaalada Khan Yunis ee dhacda Koonfurta Jiida Gaza. Kooxaha wax iska caabinta ayaa bayaan ay maanta ku baahiyeen bartooda Telegramka ay ku sheegeen in dagaalyahanno ka tirsan ay burburiyeen gaari gaashaaman oo loo yaqaan Merkafa xilli ay gudaha u soo galeysay mandiqada Absam ee ku taala bariga Khan Yunis kadib markii uu galyahan ka tirsan muqaawamada uu gees kaga dhajiyay gaariga miina nooca thaqibka ah sidoo kale bayaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay dagaalyahanadooda burburiyeen gaari cagaf ah oo ay lahaayeen ciidamada Yuhuuda ay iyadana dhaqdhaqaaq ka waday isla mandiqada Absaan ee dhacda bariga Khan Yunis wararkii caalamkana halka ayuu ku idil yahay dhagaystayaal